Blog Talk Radio.
Turabaramukije nshuti muteze amatwi radio Tahuka ivugira i Washington DC. Turabaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'umunsi kwa gatatu, turi tariki ya 19 z'ukwezi kwa cumi, umwaka 2022. Muri kubona nisakoje ndayizeye, nangire mbaha ikaze nizera ko muri amahoro, kuko niyo ndamukanye wacu kuri radio Tahuka. Iyo mumeze neza biratunezeza, niyo mutameze neza nyine biratubabaza. Ariko nkuko mubizi, ikiduhangayikishije mu Rwanda nuko umunyarwanda yagira ubuzima bwiza, tukipakurura leta mbi y'agatsiko ka FPR Inkotanyi. Kuri uyu mugoroba rero tuje mu kiganiro cyacu, aho mfite insanganyamatsiko ishimishije kandi inogeye gutega amatwi. Turarebera hamwe izingiro ry'ubukene mu y'abanyarwanda, kuko nta handi bizingiye ni kubera agatsiko kabaye imbere na Kagame. Iyi ni insanganyamatsiko rero mugenzi wacu Comrade Maitre Rusagara yaturarikiye mu cyumweru gishize, tukaba tugiye kuyijyamo rero turebera hamwe imvano y'ubukene n'imibereho mibi y'abanyarwanda aho ituruka. Ni ingingo nini cyane, ariko turaza kubaha ishunga rigaragaza ko niba nta gikozwe ngo abanyarwanda bigobotore kano gatsiko, ndabarahiye nimushaka mujye ku mavi musenge, ariko niba mutakize ubwenge ku gihe nyine ngo mwigobotore n'ingoma y'agatsiko, nta yindi nzira izabishoboka usibye gukena mukagera no mubura urwara rwo kwishima. Comrade Maitre Rusagara, reka ngushimire gutegura insanganyamatsiko, kandi nkabanejeje no kubana nawe kugira ngo tuyifatanye. Ngira ngo ngwiye ikaze mu kiganiro dutangire tuyiganire, ariko banza usuhuze abateze amatwi radio Tahuka kuri uyu mugoroba kugira ngo twinjire mu kiganiro tumaze kuyumva neza twese. Comrade, ikaze mu kiganiro.
Kandi mubwiye ko nishimiye invitation
yose kuri ditahuka ntekereza ko uyu nguyu ari umugoroba w'agaciro kuba ndi kuri ndi muri studio za radio ditahuka ndagira ngo rero nsuhuze abanyarwanda bose aho bari muri rusange ku isi hose ariko mu buryo bw'umwihariko nsuhuze abanyarwanda bari mu buhenebere bw'ubukene budashira batewe na Kagame n'agatsiko mu kiganiro cy'ubugira rero ni ikiganiro kibuze kwibanda kuri ibyo ngibyo ntekereza ko turi bwungurana ibitekerezo n'abavandimwe bacu bari mu Rwanda badukurikiye n'abandi bazadukurikira mu biri imbere.
Murakoze cyane Comrade Dimitri. Ni no gushimira nyine abafatanyabikorwa b'ihuriro nyarwanda mu gihugu, ubwitange no gutanga amakuru bababona, kuko ibi byose nkeka ko nabo bafitemo contribution ikomeye kugira ngo abanyarwanda baganire babashe no kwiyambura za rinete za fime mazwi simo n'abasitari baremba mu Rwanda, kugira ngo ikibazo tukiganire bacyumve nabo bagire uruhare rwo kwigobotora nyine ino sisiteme y'agatsiko kuko gakeresha abanyarwanda. N'ingingo ndende ndakureka ukore presentation ninumva ari mfite ikibazo rwose naza kukubaza, ariko ndagerageza kugukurikira kuko ni ingingo nini cyane kandi ifite ibika byinshi. Nakureka rero tukajya ku ngingo ya mbere, ukuri wagira wenda wirangiza wambwira uti niba ari ikibazo ufite kuri iyi ngingo nkaba nakubaza amaze kumva ibyo uvuze mbere yo kutujya ku ngingo ya kabiri, ko byaza kudufasha kugira ngo ntaza gusubira inyuma kandi bamaze gutera intambwe uko babiteguye ko bifite imbere yawe. Ndagukurikira nimbona hari ikibazo kuri iyo ngingo umaze kuyexpoza mbe nakubaza ikibazo tujye ku ya kabiri ya gatatu, kuko byaza gutwara rero kugira ngo tuze kubona umwanya uhagije wo gusoma ibitekerezo abantu baza kutwandikira n'abadukurikiye bose kugira ngo bagire umwanya wo gutanga ibitekerezo byabo. Nkaba nsaba bari muri studio ditaka ku murongo wa telefone kumpa ubutumwa kuri WhatsApp niba munyumva neza. Nagerageje guhindura uburyo najyaga mbaha ikiganiro ku murongo wa telefone, ku bafite nimero yanjye ya WhatsApp mwanyandikira kugira ngo menye niba amajwi abageraho neza, ko harabavugata amajwi abari kure ku murongo wa telefone, ariko mwamenyeza ko kuri mugoroba amajwi yababegereye mu mesinyare kuri WhatsApp. Ariko tudatinze komere dusagara reka tutangire ku ngingo ya mbere nkuko wayiteguye ijambo ryanyu.
Urakoze nane Comrade Serge, ndatekereza ko abadukurikira twumva kandi n'abari batanatwumva batubwira tukareba kubikora tubigenza.
Baratwumva neza, ndakeka amajwi yumvikana neza nkuko batwandikira mwakomeze mu
murakoze cyane rero Comrade Serge, kuko ibi tugiye kuganiraho ni ibintu n'ubuzima abanyarwanda babayemo n'ubuzima wabwira undi muntu akabwumva nk'ikinamico, n'ubuzima wabwira umunyamerika hano akumva ko ari ibintu bitabaho, ariko ni ibintu tuzi abanyarwanda tuzi neza ko biriho, n'ubuzima tubayemo duhoramo ku manywa na nijoro buri munsi. Ngira ngo mbere yo kuba natangira mbone n'umwanya wo gushimira wowe Serge na Comrade Kabagema ni cipeye mu kiganiro gica kuri radiyo buri gihe cya cy'imibereho mibi y'abaturage n'ubukene. Ikiganiro kiri kugira ngo uyu munsi ni ikiganiro gisa naho cyuzuzanya na kiriya kiganiro Comrade Kabagema n'itsinda rye bagera kuri radiyo muri gihe ntari maze kuvuga. Ikiganiro cya Kabagema cy'ubukene n'imibereho y'abaturage n'ubuzima bw'abanyarwanda birasobanurwa buri gihe bikavugwa kandi niko biba bimeze ariko ni ngombwa ko basobanukirwa impamvu intandaro inkomoko y'iyo mibereho mibi y'ubwo bukene abanyarwanda bakomeje kuvogeraho adasohokamo aho kugira ngo bigaragare ku buzima bw'abanyarwanda bugenda burushaho guhinduka ahubwo busubira inyuma. Nanone muri uku kuganira tuganira ibi bintu ndagira ngo abantu bumve ko tubizi neza kandi ko tubyemera ko ibihugu byose birasushaguringa biba bikenye ariko bikagenda birwana no kugira ngo birebe ko bishobora kureba ko bihindura ubuzima bw'abaturage babyo bakagenda batera intambwe byibura bigira imbere bava aho bari bari bajya imbere. Mu Rwanda iwacu ni ikinyuranyo kuko aho kugira ngo umwenegihugu yicuma ajya imbere ahubwo barushaho guhenebera basubira inyuma. Ntekereza ko ariyo mpamvu dukora akazi nk'aka, ariyo mpamvu Serge amaze imyaka ingana gutya kuri radiyo, kuko iyo haba harageze bihinduka ntabwo uyu munsi twari kuba ari ibingibi tugikora, twari kuba dukora ibindi. Nagira ngo rero ni turi kuri serivisi y'abanyarwanda ni umwenda tugomba abanyarwanda uko byagenda ukora kuko bose ikiganiro tugiye kugirana exposi tugiye gukora ku ntandaro imvano impamvu y'ubukene udashira impamvu y'imibereho mibi y'abanyarwanda idashira ni igice gitoya kibiriho biba mu Rwanda. Hari abandi bafite andi makuru menshi bashobora kuduha ariko natwe ni ikintu turimo dukora ubushakashatsi kandi dukomeza kuko abanyarwanda bavuga ko kubabara atari ko gupfa. Uyu munsi turababaye, hari n'ababara victime y'iyi mibabaro bakaba banahasiga n'ubuzima ariko nanone wakwibeshya akavuga ko ariko bizahora cyangwa kwibeshya ahubwo ibyo ari byo byose amaherezo y'inzira ni mu nzu akarengane tuvuga ibyo byose turwanya bizagenda. Twibutse rero tukavuga kuri ibi bintu hari n'ikiganiro Serge twize kugirana kugira ngo tugaragaze impungu iriho ubukungu bw'u Rwanda ko ubukungu bw'igihugu bukubiwe n'umuryango wa Paul Kagame. Twose nibutse rero dukurikiye tukaba tunashimye abakada ba RPF badusabye ko dutambuka kino kiganiro mbere y'uko bajya muri Kongo Kagame yabatumiyemo, badusaba ko tugitambuza kugira ngo byibura Kagame azaba ari yikomanga ku gatuza azamenye ko nubwo uyu munsi batabasha kumuhangara ngo babimubwire ariko byibura babicisha kuri radiyo nk'itaho kandi bakabimubwira ubutumwa Kagame kongera ategura ejo bundi rero azaba ayirimo abizi ko ubu butumwa bumugenewe by'umwihariko kandi ahitemo niba ayikoresha ayikoresha cyangwa ayisubika ariko aba azaba ari imbere y'ikomanga ku gatuza ibitekerezo byabo gusohora uyu munsi. Rero abanyarwanda ubukene bwabo imibereho mibi ihari mu magambo makeya iterwa n'uko habuze ikintu cyo gusaranganya ubukungu bw'igihugu iterwa ndetse n'uko habayeho hatariho uburyo butanga amahirwe angana mu gukoresha mu kwaccessinga umutungo w'igihugu amasoko yose akomokamo ifaranga yose ayari asanzwe ahari mbere y'uko Kagame yarayigaruriye ayaremye mu gihe Kagame ahari Kagame yarayigaruriye ndetse n'azavuka mu gihe Kagame azaba agihari nayo n'aya Kagame n'umuryango we n'agatsiko ke ibyo tuganira uyu munsi tuzanakomeza no kuganira abantu babyumve ko bishingiye aho ngaho amahirwe isoko yabaga abanyarwanda bose bavomaho ku bijyanye n'ubukungu yari ihari Kagame ataraza ahageze yarayigaruriye amasoko yafungutse Kagame ahari yabaye ya Kagame n'amasoko yafungutse azafunguka atarafunguka uyu munsi nayo aya Kagame ubwo rero mwakibaza muti umunyarwanda ahagaze hehe ari hehe ari umunyarwanda w'igihe cyo hambere ari umunyarwanda w'uyu munsi ari n'umunyarwanda w'ejo hazaza azaba ahagaze hehe n'akaga uyu munsi tugiye kureba amayeri Kagame akoresha mu kurema ibigo yarangiza ibyo bigo akabyibamo amafaranga turaza kureba uburyo Kagame akoresha ibigo byari bihari bifite amafaranga ya rubanda nayo akayakoresha akayafata akayatwara turaza kureba no ku by'abashumba baragirira Kagame ibi tugiye kuvuga uyu munsi ibi turimo tuvuga ni ibivugwa bisanzwe bizwi ariko ndatekereza ko wenda badukurikiye hari igishya bari bwunguke mu byo tubivuge uyu munsi ibyo turimo kuvuga rero uyu munsi reka duhere ku bigo biremwa hagamijwe ko binyuzwamo inkunga none niyo nkunga aho kugira ngo ikore icyo yayigenewe ahubwo igakora mu nyungu bwite za Paul Kagame ndifuza ko tuganira ku bigo bibiri ndetse ibindi turabyihura ko ni byinshi ntabwo bino bidushobora kubivamo kuko ukurikije ukuntu Kagame akoresha ibigo nk'ibi ngibi ntabwo wabyumva turavuga ku iremwa ry'ibyo bigo tuvuge ku nshingano zabyo tuvuge no ku kazi kakozwe murangemera rero ibyo turi buvuge ikigo ndi buvugeho cya mbere ni ikigo cyitwa Fonerwa yitwa Rwanda Green Fund ni ikigega cyashyizweho gifite inshingano yo kurengera ibidukikije ndetse no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere cyashyizweho umwaka na leta y'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri icyo kigo cyashyizweho gifite inshingano yo gukusanya no gucunga amafaranga agamije gutera inkunga imishinga yaba iya leta yaba iy'abikorera ku giti cyabo igamije cyangwa iri mu murongo wa leta y'u Rwanda yo kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere ubwo rero icyo kigo kikaba kigomba gushaka amafaranga haba ku rwego rw'igihugu ariko kikaba ari nawo muyoboro ucishwamo amafaranga yo ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye n'ubufasha bw'imari mu kurengera ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Rero icyo kigo cyagiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kijyaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri gihabwa umuyobozi ari we uyu mukobwa ugaragara aho ngaho kuri screen bita Pedi Mugabo. Ndibuze kumugarukaho igihe ndibuze kuvuga ahashumba baragirira Kagame. Uyu Pedi Mugabo rero abantu baramuzi ni umwana w'umukomfurere wanjye Leti Mugabo Pio witabye Imana mbere byashize na mukakarangwa imakire abakurikirana bazi relationship ye n'umuryango wa Kagame uko byagiye bigenda niwe wahawe inshingano zo kuyobora iki kigo. Uyu munsi rero ibyo bavuga Forerwa imaze kugeraho nuko yashoboye kumwohereza amafaranga menshi cyane amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari ndetse ikavuga ko yanaremye n'utuzi nk'ibihumbi ijana na mirongo itandatu twerekeranye n'ibyo kubungabunga ibidukikije ndetse hakagira n'imishinga ikorwa. Ariko ibyo tugiye kugaruka aha ngaha ndagira ngo tugaragaze imishinga ibiri karundura yakuye iki kigo cyateye inkunga iki kigo cya Forerwa kiyoborwa na Pedi Mugabo. Iki kigo cyubatse cyatunganyije umutungo bwite wa Paul Kagame rujya ruri ubona amaze iminsi yakiriramo abashyitsi muri ikibugabuga yakiriyemo abasenateri bo muri Amerika mu bihe byashize iminsi yashize ndetse yanahakiriye na bariya abanyamakuru b'abanyarwanda b'Uganda ba Mwenda n'abandi bari kumwe. Urwo rwuri ruri ahantu ku kayaga na biriya bitaka bavuze ko kiriya kigo cyafunirwa gishingwa cyari gifite inshingano yo gutera inkunga imishinga yaba iy'abikorera cyangwa yaba ari imishinga ya leta ariko ari imishinga igamije kurwanya ibidukikije kubungabunga ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere. Kagame kubera ukuntu yashyizeho uyu mwana ndaza kubisubiraho iby'uyu mwana no kwa Kagame ndibuze kubisubiraho tuganira yaragiye afatamo amamiliyoni n'amamiliyoni ruriya rwuri mubona rwitwa ko ngo rwakozwe muri ruriya rwego rwo kubungabunga ibidukikije bafata amazi ariyo ari muri kiriya kiyaga haratunganywa bakuramo ibyatsi byitwa bya yasente bakoresheje amafaranga yaho ngaho kugira ngo batunganye urugo bwite rwa Perezida Kagame. Aha ngaha rero umuntu akavuga ati Perezida Kagame ni umukozi ukora akanahembwa ndetse akanahembwa n'amafaranga menshi akagira na za misiyo nyinshi zitandukanye. Amafaranga nk'aya y'inkunga aza agenewe ikigo nk'iki ngiki iyo aje aho kugira ngo atere inkunga imishinga ishobora gutuma na ba baturage bo hasi babona akazi bimara iki kuyashora mu kujya kubaka urugo rwa Perezida Kagame. Aho ngaho rero niho hari ikibazo kubona umuperezida ukora ufite amafaranga uhembwa ariwe ufite inzara irenze iya n'abaturage kuko ubashoje iyo kuri akaboko ke akakarambura agafata ku mafaranga yakabaye afasha rubanda akaba ari we uyatwara. Ni ukuvuga ngo igihe akoze mu mafaranga hariya akaza kuyatunganyisha urumuri nk'urunguru, Kagame ni nawe uri manager, niwe wari kapita, niwe uba byose, ntamubaza ngo raporo ni iyihe cyangwa se ni iki. Ibyo rero bikaba ari ikintu gikomeye cyane, ari impamvu iremereye cyane ikwereka ko abanyarwanda batekamiwe, abanyarwanda badateze kugira ikintu babona mu gihe umukuru w'igihugu we nyirubwite ari we unyotewe, ari we wifuza gukora no mu gusaza akabaye musaranga mu banyarwanda. Ubwo ntitwiriwe tuvuga n'ibindi, tuvuze kuri icyo gice cyo ariko n'ibindi agenda akoraho murabizi. Hari parike ya Nyandungu, iriya parike yubatse Nyandungu ya ekotourisme, ngira ngo abantu barayizi hari Nyandungu yo parike. Ni parike yubatswe na kampani nini iremereye cyane yitwa Afri Landscapes Limited y'umugabo witwa Alexis Bayigamba. Igihe kivuze ko mvuga abashumba uwo mugabo Alexis Bayigamba nawe ndaza kumuvuga. Amafaranga yagiye kuri iriya banki yavuye muri Sonerwa n'amafaranga bayoye atagira ingano menshi. Aragenda atwarwa noneho Kagame ngo yari ahafite umuntu mu ifamu ye niwe wikoreragamo niwe wari kapita, ariko noneho yari afite Alexis Bayigamba ariwe muyoboro ayo mafaranga acamo. Ibyakozwe kuri ya parike biragaragara, cyokora nta hantu uzumva babaza ngo yarangahe, nta hantu uzumva babaza ngo yatwarangahe, kubera ko uwakabibajije niwe n'ubundi watwaye ayo mafaranga. Aho naho rero abantu barahakubitikiye, abantu igihe tuze kuba mvuga abashumba cyangwa n'abandi buze kumugaruka bari kuya Alexis Bayigamba mu magambo makeya njya kumuvaho, niwe Kagame yakoresheje ashingira umwe mu baminisitiri wo muri Angola agamije kwigarurira Angola, ashingira umukobwa we witwa Denise Bayigamba. Abanyarwanda batashe ubwo kwenya ngo barabwibuka bwabereye ku Gasaba na Kagame yaramutashe na Ange yaramutashe na Nyiramongi nawe yaramutashe. N'umushumba wa Kagame rero icyo abakoramo n'icyo ngicyo nyine abakora ukuboko kwa Kagame kuba kurimo gukoramo. Ikintu cyitwa RSSB bivuze ngira ngo ni igihe kinini warabibonye, nta muntu uzize yibona RSSB ngo arangize neza. Kandi impamvu yo kuyobora RSSB kugira ngo banarangize neza biterwa kenshi n'uko baba babakoresheje. Baraza amafaranga, iyo bashaka amafaranga muri RSSB bagira deje nawe akabwira dafu. Iyo ari bashya batangira bafata makeya nka miliyari zingahe zizana, noneho bakageraho bagakenera menshi. Avuga ko faranga yashaka, ko faranga yashaka. Bakagira bakajya kwisanga atagifite uko ahakana, kuko anahakanye bamubaza na ya mbere uko yayatanze, kuko nta n'ikimenyetso aba adafite cy'ukuntu yatanze, ahubwo yabizira. Nuko bose bagenda barangizana. Ariko impamvu nashatse kuvuga RSSB serivisi mwara biganiye igihe bari bitabye paka abantu bo ya RSSB babababajije ibitabo bya kontabilite. Niba mwibuka neza ibitabo bya kontabilite dafu bwo muri RSSB yaravuze ngo ntabyo afite. hanini byo koko impamvu yo kutabigira ni iyihe rero kwa kundi bagenda bakuramo amafaranga udashobora kujustifia udashobora kubona uko wakontabiriza ariko se ko yavuze ko atabifite inkurikizi zabaye izihe iki ni ikigo Kagame ayoramo amafaranga kandi nta mafaranga aturuka ku misaro y'ubwiteganyirize bw'abanyarwanda ariko mu Rwanda ho abo tuvugana bagira ko RSSB bayifatanye kofi ya Kagame uyu munsi umuntu uyobora RSSB ni inshuti ya Bertrand nuba ari nka best man we wenda we ashobora kuzatindamo simbizi ariko nawe Sakindi ishobora kuzamubyariramo ikindi nawe birashoboka kuko ibi bikorwa aha ngaha nawe ibyamuba nawe ibyakorewe abandi nawe birashoboka ko nawe byamuba kuko abandi nta kibi bigeze bakora usibye kuba baramenye ibyo bintu igihe cyabo cyagera bagacyura igihe nyine wabimenye muzi kubigenda ibi nkubwira abasterije iyo abadukurikiye nibyo bikorwa muri BRD BRD yo ngira ngo urabizi ko iyoborwa na Sayinzo ngira ngo Bishop ngira ngo n'umudamu w'umwishwa wa Kagame birazwi ni nabyo binakorwa no muri Zigama CSS niya banki ya gisirikare nuko amafaranga ayorwa amafaranga yakabaye agirira abenegihugu akamaro amafaranga yakabaye ashorwa mu bikorwa abenegihugu nabo bungukiramo ayo mafaranga Kagame akayatwara akaba umutegetsi w'igitangaza ufite amazu meza ugenda mu mamodoka meza ubutaka Kagame abwambura abantu akabutwara uyu munsi tuvugira aha ngaha abantu bazi hanyuma hari umudugudu wa Vision City aho urangira ndetse na Vision 2020 Estate ikibanza kinini cyane kiba i Kagugu igacuriro kikamanuka kikagenda kikagera kuri Texirwa ubu naho harimo kubakwa aba bashandanzi gete nibo barimo kuhakora kandi bahakorera Kagame cyo kiri ahantu hakiye neza neza naho hariya aje atuye mu gihe ibyo byose nibyo uriya mugabo asanga hari kampani ziremwa zikorwa hagamijwe kugira ngo kugira ngo isoko yose ikomoka mu dufaranga aribyo navugaga ayitwara utwo twose badukumire amasoko yose bayacukure aganisha kwa Kagame no mu gatsiko yababwiye kampani yitwa muri transport hanga hari kampani yitwa Premier Transport Services iyi kampani ni ya Cyomo Ivan niyo kampani ishinzwe gukodesha kuko leta y'u Rwanda yazanye gahunda ya sharwa zero habayeho ko bagomba kujya bakodesha nibuka ibibiza umugabo abagabo bitwa babidabari bamudaheranwa nibo baje kuzamo na mbuga kugira ngo mudaherengere ngo babidabari bakoreshaga safari niba nibuka neza nibo bakodeshaga leta ariko igihe cyarageze aba nabo ejo badakirimo ubungubu hasigayemo mbundu ku modoka ziciriritse z'amapika izindi modoka z'amaprado z'amavewiki n'izindi zose izo zigomeza muri iyi kampani kera mu Rwanda mu bihe byashize umuntu yaguraga akamodoka akaba yaza kodesha akakamutunga gutungira abana akakamugaburira akajyana abana ku ishuri akaba ari nk'akayimate nawe yiharitse ariko uyu munsi ntabwo bishoboka ayo mafaranga agomba kuba aya cyomoro udashonje cyomoro wize amashuri heza umwana wa perezida ushobora no guhabwa akazi agakora nawe agahembwa akazi umushahara cyangwa se cyomoro ushobora no kuba yatungwa na papa we ku mushahara we ariko undi mwana abandi baturage nabo bakabona udufaranga two guhahira abana babo bakabona udufaranga two kujyana abantu ku mashuri none niba aya mahirwe adahawe umunyarwanda agahabwa umwana wa perezida ufite amafaranga ukize ufite n'andi n'irindi shoramari hanze y'igihugu ariko no mu Rwanda hatoya abanyarwanda bakabaye babyiganira kuko badafite n'amafaranga gucyomora akaba yajya no kupiganira amasoko ya kure bakaba bimwaka umunyarwanda ari hehe umunyarwanda abaye wade usibye gusikanirwa usibye kwicwa n'inzara n'agahiri n'agahinda ibi abakozi ba leta banabo bagira utumodoka twabo leta yabaga yabahaye aho kugira ngo batugendemo bakadukodesha kugira ngo babone udufaranga ibyo ntibikibaho ubungubu ushaka gukodesha wese aca kuri kampani ya cyomoro ya Premier Transport Services akaba aribo bakodesha iyo modoka ye bakamuha ayo mafaranga bakuyeho 30% cyangwa bayakodesheje ariko nabyo amakuru ahari muri iki gihe ni uko iyo 30% abayibona ibaba bagira imana kuko muri iyi minsi habayeho ibintu byo kubambura muri make rero ibintu byo gukodesha amamodoka nibyo kwa Kagame yabyambuye abanyarwanda bashobora kuba babaho muri ubwo buryo ahubwo abiha umwana amanama yose muzajya mubona abashyitsi bose muzajya mubona ziriya modoka zose mubona ziri hariya zose umunyarwanda nta burenganzira afite bwo gushora bwo gusharika kugira ngo abone udufaranga twakomoka aho ngaho transport iyo nta kintu umuntu yayoboraho amabisi yose baratwaye abanyarwanda baguraga udutagisi abadufashe mu madeni barakenye barapfuye cyane barabateje utagisi nta gaciro tugifite za kwasiteri byose niba twebwiwe bifite ukuntu bikorera mu kintu cy'ikimafiya umunyarwanda adashobora na rimwe gusunuza ku zuba niba umunyarwanda adashobora kugura akamodoka ngo agatware niba umunyarwanda adashobora gutwara iyo tagisi ngo umutungire abana imubera akari make umunyarwanda aba mu gihugu cye igihugu abamo afite ubuhe uburenganzira ku kiriya gihugu ariko nuko biteye hari indi kampani rero ngomba kwizera kampani yitwa EPC Africa bavandimwe badukurikiye iyi kampani yitwa EPC Africa yarakugunze ibintu byose amasoko yose udusoko twose twabagaho amasoko yose abanyarwanda bajyagamo iyi ngiyi yaragiye irakukumba kandi ayo masoko EPC Africa yahabwa nta piganwa ribayeho nta munyarwanda usanzwe ntibishoboka ntabwo bibaho ushobora gutwara isoko ryo muri EPC Africa EPC Africa yakukana kandi nta piganwa amasoko yose yo muri MINADEF aremereye hari abantu bakoze amasoko muri MINADEF barabizi imbere bigikunda basapurayinga y'amakompiyuta n'ibindi bintu bitandukanye byarakorwaga abanyarwanda bakabaho hanyuma nabo bakiga bakamera neza ariko ubu byarangiye ntabwo kibaho cyane ikampani BBC ibikora ariko noneho mu buryo bwihariye icyo nyiraga abantu bamenye kuri BBC ni uko ariyo iproduza umuriro electricity mu Rwanda BBC niyo iproduza ni ukuvuga ngo mu gihugu cyose niyo icanira igihugu cyose hydropower plants zose ni za BBC iyo wawukoresheje rero bawugurisha REG amara kuwugurisha REG REG ikaba ISTEP barabizi abantu basuka kashipawa mu Rwanda barabizi ISTEP niyo yonyine yemerewe gucuruza maze noneho EDC Africa yande ISTEP ni yande EDC Africa ni ya Ivan Choma icyemezo cy'igihugu cyose ifite ama hydro power plants yose yacyo yamara guproduce umuriro ikawukubita ISTEP iwugurisha ya Kagame Maurice murumuna wa byose ni imari yo kwa Kagame nta wundi munyarwanda wanotsa utuzuba ibishoboka iyi ngiyi hari indi kampani nini cyane nini cyane bita Millbridge Group iyi kampani iyoborwa n'uwitwa Rutabana Eric iyi ngiyi sinzi ukuntu nababwira ukuntu nayibabwira ariko uyu Rutabana Eric yari CEO wa BRD ariko mu magambo make yaravuga ngo yamize kampani zose ariko rero icyo nabibuza ni uko nigeze no kubabwira kampani yitwa Afri Landscapes Limited ya Alexi Bayigamba wa undi nababwiye iyi nayo ni sister company iyi Millbridge ni sister company ya Afri Landscapes aho ngo zifite ikindi kimwe na none zihuriyemo zose n'abavandimwe kampani z'abavandimwe zifite n'indi kampani zibyara nini cyane niyo ikora ibiki rero ikora ibintu by'amakebos by'amasima amafrikas by'aprostics paints steel na ceramics ibi bintu ikora rero ibi byose uko mbivuga gutyo ni inganda zitandukanye ziri ahantu hatandukanye mu gihugu hose inganda zitandukanye ziri ahantu hatandukanye mu gihugu hose noneho wamaze iyo kampani iyo ngiyi ifite hariya hagiye majerwa i Masaka ni iyande ni iya nyakubahwa umuyobozi mukuru ababwiye niba mwibuka Afri Landscapes ya Alexi Bayigamba niho bayifite byose izi ni gitoma entreprise de construction za NPD Contracosa Horizon za Rio Contractors za Fair Construction n'ibindi byose ikintu cyitwa umurimo w'ubwubatsi aho uva ukagera amazu imihanda amateme nta muntu usanga ukibibamo nta munyarwanda usanzwe ukibibara ibyo ngibyo nk'isoko y'ikintu yakura keretse abayede n'abafundi nibo bonyine bashobora kugira ikintu bakuramo ni ba nyakabyizi nyine ngwino ukora ujya kurya murangiza birangira iyi domene abanyarwanda benshi bari barayishoyemo amafaranga mu bihe byo hambere ko nabibayemo ubuzima bwa bagenzi b'uRwanda ariko Kagame amaze kurangiza kuvuga ati birarangiye abari barayishoyemo amafaranga bari barafashe amadeni muri za banki n'ahandi hose ubu bagiye mu kiruhuko muri retirement reforce donc bashyizwe bakwishwe mu cyo bita inzira ngira bukene bari muri icyo kiruhuko umunsi Kagame aca iteka ko birangiye barakennye ntibongeye guhabwa amasoko ayo bari bafite barayambuwe amadeni bari barafashe muri banki n'utuzu twabo bari baragwatirije byose byagiye mu cyamunara barasaze barirukanse bataye umutwe ntabwo bakira abantu bari mu mutwe aho ni abanyarwanda bafashwe gutyo nta cyaha bakoze nta nenge n'imwe bafite usibye gusa kubera ko umuntu yumva ko yarya akaribwa n'akataribwa. Muri ibi by'ubwubatsi hari no kuzana ikintu cya reserve force, abasirikare babaga basezerewe mu kazi kandi Kagame yumva akifuza kubagumana no kubakoresha no kugira ngo ababyaze inyungu. Utuntu twose ni utw'ubwubatsi buciriritse, gusa n'amazu ya leta, imidugudu hirya no hino, turiya nyakubahwa abanyatanga, uduhanda duto two mu cyaro, mu turere, gutyo byose babihaye za force n'ibikora. Abantu bari barashoye imari muri ibi ngibi nabo yararangiye, nabo basubijwe kwisuka nabi cyane. Ibi ngibi rero kugira ngo bigerweho bigenda bite. Ibi Kagame yabishoyemo abantu bo mu buryo bubiri. Yabishoyemo umuryango we ndetse anabishoramo n'abandi bantu batari mu muryango we, inshuti n'inshi aribo twita abashumba baba bafite aho bahuriye na Kagame mu buryo bumwe cyangwa ubundi bafite ukuntu bagenda bahura. Aba bashumba nabo barabaho barahaba bakagenda bacyura igihe nabo bagahura n'ingorane Kagame agashyiramo n'abandi bashya, gutyo bigakomeza bigenda. Muri ibi rero twavuze byose bimwe birimo abana ba Kagame, ibindi birimo abavandimwe be, ibindi birimo abashumba. Muri abo bashumba rero reka duhere kuri uyu mukobwa wa Leti y'umugabo, ku Leti Konferi y'umugabo, Teddy Mugabo, CEO wa kira kigo nababwiye Sonerwa n'abavandimwe be. Kishobora kubwiye n'abavandimwe be. Mugabo Teddy avukana n'abandi bavandimwe be batatu, ariko reka tuvuge ari batatu gusa, undi tumwihorere nta mpamvu tujya tumuvuga, ariko bose ni abantu bakoreshwa bya hafi na hafi n'uriya muryango. Teddy Mugabo murabizi yari inshuti y'uriya muryango, yabaye inshuti. Ariko mbere na mbere wenda reka manze mbabwire ko ubushuti bw'akadashoboka bukomoka kuri mama wabo Mukarurangwa Imakire, wabaye hafi na hafi ya Jeannette Kagame aho yamutwazaga igikapu. Ababizi neza barabizi ko wenda umuntu yamukarishiye nka femme de chambre wa Jeannette Nyiramongi. Rero uyu mubano waje gukomeza ujya no kubana ujya kuri uyu mukobwa. Uyu mukobwa wasonerwa rero ni yahawe icyambu kugira ngo Kagame ajye ashobora kugikuramo amafaranga nta mananiza. Ni umushumba washumbye ushumbiye Kagame agasaruraho igihe icyo ari cyo cyose uko abyifuza, ntawe uri bumubaze imiki, ntawe ushobora no kubaza ngo kubera iki ngo bigenze gute kugira amafaranga agiye gutya. N'undi witwa Denise afite ikigo cya Consistance, nawe abantu bazabirebe bazabona uko biba biteye. Undi ni uwitwa Sonia Mugabo, nawe ufite inzu y'imideli yarayifatanyije na Ange hataraza abitwa ba moshonzi ba Ange bagiyemo, ariko n'ubundi baracyari inshuti za ba Ange. Uyu Teddy Mugabo na none ni umushumba mu buryo bw'uko bamushingiye umusore witwa Twahirwa Diego ushinzwe w'umushumba w'urusenda rwa Paul Kagame. Twahirwa Diego abantu bazabira bashinzwe urusenda rwa Paul Kagame ahantu baruhinga aho bita muri Gashora Farm aba nabo bafite ukuntu basubiyemo kongera bakura amafaranga muri cya kigali ababwiye cyitwa fonerwa kiyoborwa na mukuru w'uyu nguyu Sonia Mugabo ari umugore watwa Hirwatirwa. Anabyibuka neza uyu Teddy Mugabo niba mubyibuka abantu bazibuka uburyo yarongowe uyu mugabo wamurongoye n'uruhare bahanje bose bagiye bagera muri buriya bukwe bose bazagenda bareba impamvu y'ibyo ngibyo. Yababwiye n'uriya mugabo wo muri Afrilandscape Maria Kagame yakoresheje kugira ngo afate umukobwa we amushingire mu minisitiri wo muri Angola bagamije kuzamanikira bariya bategetsi bo muri Morocco. Kagame yabyibeshya nuko bibasha kuzayobora Angola nyuma ya Santos. Uriya aho ngaho rero niho byaguye Kagame yatashye mu bihumbi bibiri na makumyabiri. Ntabwo ari ibintu bipfa kwikora gusa kubona Kagame ashobora guhaguruka akajya gutaha ubukwe nk'ubu bwa Denis Bayigamba ukabona aje yambariye umukobwa nk'uyu Teddy Mugabo. Ntabwo ari ibintu babyikora gusa ahubwo ni inyungu runaka baba baproteja kandi si n'inyungu runaka nk'uko mubibona runaka ahubwo ni inyungu z'amafaranga yabo nuko baba ari abashumba babo. Ibindi mu bihe byashize mwabonye inkuru yasohotse mu gihe ivuga ku ifungwa ry'abakozi babiri bo muri Cogebanque barimo Joel Kayonga n'umuhungu wa General Keke n'abandi babiri n'undi muhungu ntibuka n'undi mugabo bahugaga bahaye miliyari esheshatu zo kubaka urugana. Mu by'ukuri ni umuntu barahaye ariko witwa Byuburangira ngo niba ari byuzo izina nk'iryo ngiryo abantu baza bagasoma bakajya kureba iyo nkuru. Abantu bazabirebe neza buriya abantu bajya banabisoma banabyanalize neza barebe n'ukuntu inkuru imeze yibaza ukuntu abantu bashobora gutanga banki ishobora gutanga inguzanyo ya miliyari esheshatu iyo dosiye itari imbere y'igitanda cya Kagame ararayireba. Ntabwo bishoboka kuko yari imikino ibihari ariko ubwo nashaka kugaruka cyane ku mushumba witwa Gatera nuko uwo muntu bari bafunze ayo mafaranga afite aho yari ahuye na Gatera ndetse baramukanze arayagaruka ku kanya ku kanya amafaranga yaragarutse ndetse agarukana n'inyungu zayo za miliyoni 600,000 nk'uko babivugaga. Ubu ni umushumba rero umaze igihe kinini aragiye ariko muri iyi minsi ari mu bibazo yararagiye yabaye umutoni nta kuntu atakoze ariko muri iyi minsi ari mu bibazo ku buryo ahora na zahatatante ubu ni ugutekereza ko nyuma y'iyi kesi yo muri Cogebanque ntabwo ari mu Rwanda ari hanze yagiye kwivuza kubera izo mpamvu. Impamvu ibi byose ni uko hari n'abandi bageramiwe ahitwa ba mubiri uherutse gufungwa nawe zacyamo nabo ziri mu nzira ziraza abitwa ariya babutubanga n'insenda barayibona ko Kagame nawe yamaze gushora mu rusenda yamaze kureba ikirimo nawe ni umucuruzi w'urusenda ubungubu. So ni ibintu nabyo bitazamworohera abantu benshi bafite ibibazo akuye ibintu rero ingaruka nyinshi bifite ingaruka nyinshi umuntu atanarondora ngo arangize kuko bifite ingaruka ku bantu ku giti cyabo bifite n'ingaruka ku gihugu kuko iyo ubaye umushumba uba ugize umwaku wo kumenya amabanga y'ubujura buba bukorwa n'akayaganziko buba bukorwa na Kagame. Ibyo rero iyo ubimenye uko byagenda uko ariko kose usoza nabi urangiza nabi niko bigenda na uko bigenda uko ariko kose urangiza nabi. Uyu munsi niba Gatera ari mu bibazo ntabwo ushobora kumbwira ko aba bana b'abakobwa bazarangiza amahoro, ntabwo ushobora kubinyemeza. Wenda bariya bavandimwe ba Kagame bo bashobora kuzarangiza amahoro, ariko aba bana bategeye umugabo, basoniye umugabo n'aba bagabo babo bashinzwe urusenda, ntabwo ushobora kumbwira ko bashobora kuzarangiza amahoro, ko bizagenda uko ariko kose ubuzima bwabo busangira ibibazo kandi bikomeye. Iyi mikorere ya Kagame rero ituma igihugu gihenebera, nibyo navugaga, kuko ntabwo n'imikorere imuha kugira imyumvire yo kutamenya kwitandukanya n'igihugu, n'imikorere imuha kumva ko we aruta igihugu kuremera. Ntabwo donk muri we ntabwo isura ya nyayo y'igihugu imuzamo ngo ayumve ayakire, ahubwo ni igihugu afata nk'akantu k'akabizinesi ke ku giti cye, ajera akavuga atahanda hashira akanaka ninjye amamagarane ati we yari binini nini akaza yirukana. Ibyo rero bituma igihugu kigendera kuko aragenda cyose akakiyoboresha abantu badafite ubushobozi bwo kukiyobora, cyangwa se baba banafite n'ubushobozi ariko ubwo bushobozi nibo babukoresha, ahubwo bagakora ibyo yifuza. Ibi nanone bibangamira cyane demokarasi, kandi demokarasi ni ihame riba rigomba kuranga byanga bikunda igihugu runaka, hari akadozi biba bigomba kugeraho. Ntabwo rero uyu munsi ushobora kuza wumbwire ngo Kagame ashobora kuva ku butegetsi atabupfiriyeho, ntabwo bishoboka, kuko uyu munsi ni umuntu uvuga ati nzareba ikigega runaka, njye nsabire inkunga runaka, ngishyireho umwana runaka, iyo nkunga nyiyore nitware ifiri. Ntabwo igihugu rero gishobora kubamo demokarasi, kuko igihe cyazabamo demokarasi inzego zizigenga, ako kaboko ke nikajya kurambura kajya gufata ayo mafaranga bagahine. So Kagame rero ntabwo ashobora gutangira demokarasi izatuma akaboko ke bagahina, ahubwo azakora ibishoboka byose ku buryo akomeza gukora nk'uko nguko nk'uko byagendaga byari bisanzwe. Rero igihugu kiradendera, hari n'igihugu barababara, ndetse n'ibyo byose bya za demokarasi ntabwo bishobora kuba byagerwaho, kubera ko umuyobozi iyo bushobora gukorwa n'umuyobozi mukuru ntabwo aba ashobora kumva neza itandukaniro riri hagati ye n'igihugu. Ibyo rero igihugu kibaho nk'ikitariho. Rwanda rero rwagushije ishyano, rwagushije ishyano, kuko wenda navuga ko wa mugani bajya bavuga ko wirukana umugore w'ubu n'igufwa ukazana uremera bunguri, navuga ko wiyakuretse ku Rwanda hari rejime zagiye zibaho zifite n'ibyo zikora, abantu bakagira n'ibyo bazishinzwe, ndetse abantu bakanahaguruka bakazirwanya ko bikwiriye kuzirwanya. Kandi na Kagame rero akaba ari muri ibyo yakoze, yashimiye yamubanjije yarayirwanyije afite ibyo ayirega, ariko uyu munsi ibyo abandi bakoraga we abikubya inshuro igihumbi n'ibihumbi n'ibihumbi. Soza rero reka mvuge ni nta munsi n'umwe Kagame ateze kuguruka hejuru y'Abanyarwanda, azakomeza abashingemo imiheha anyunyuze agotomere, azakomeza arye akaribwa n'akataribwa. Amasoko yari ahari yarayatwaye, ibyo mwarabibonye, ahari uyu munsi nayo yarayatwaye murabibona, ndetse n'ayandi azafunguka ejo nayo azayatwara. Nta cyizere ahubwo arimo arareba bwa Kagame bundi bwinshi abatoza iyo mico ye, ku buryo neza hazaba atari u Rwanda rushobora kuba rwazahura n'ingorane yo kwikuramo virusi Kagame ashobora kuba yarabije mu Rwanda muri iki gihe ariho. Wazagenda ariko nyuma ye u Rwanda rushobora no kuzongera rugahura n'izo ngorane kwa rutse virusi Kagame yasize. Iyo akaba ari mu gihe cyo kwibaza uwarengera Abanyarwanda ninde, byagenda bite, ese ibibazo turimo ni ibibazo bisaba ko abantu babyigobotora bimeze bite, ubu ni umukoro umuntu yashyikiriza Abanyarwanda uyu munsi. Ariko turababwira ko twe iby'ubushakashatsi kuri ubu bujura turabikomeje kandi tuzabishyira no mu nyandiko, nta gahora gahanze amaherezo y'inzira nimuze uyu mutungo igihugu kizawusubirana. Murakoze.
Murakoze cyane Comrade Demetre Ignace Rusagara kuri presentation nziza ifite amakuru nyine. Nshimire rwose abakozi baradiyo tukabateza amatwi. Ibyinshi ibigo ntabwo nari ndabizi, by the way, twumvikane rwose kuko wakoze akazi keza muri research. By the way, twongere dushimire nyine abantu bafatanyabikorwa mu gihugu cy'u Rwanda batanga amakuru nk'ayo kugira ngo avugwe. Ni byiza cyane ndabikunze kandi ndabishimye. Ikintu gitonya nk'uko wabivugaga, ntawavuga ibigo byose Kagame akoramo ubujura ngo tuzabirangize. Hari n'uwavuze ati se nimwinjira mu bigo Kagame akoramo ubujura murabirangiza, ahubwo mwakora ikiganiro ku bigo adakoramo ubujura. Urumva rero ni nka bimwe twavaga ejo, hari uwanyerekeye ati imibare yo muri RGB iriya bita Rwanda scorecard ndemeranywa na Leta y'u Rwanda atari ko muyisome muturutse inyuma, ntimusome muturutse imbere. 95% ku ijana y'amanota yabo, ati ubwo musome muturutse inyuma bafite amanota 5% ku ijana. 92% musome muturutse inyuma bafite 8%. Ati nimusome muturutse inyuma nibwo mubona ariya manota yo muri RGB ya Rwanda scorecard arabereka uko u Rwanda ruhagaze magingo ye. Reba nk'angaha, ubu ni ubutumwa usanga muri Zigama, sese Zigama, aho Kagame commander in chief guidance on the culture of saving, bivuga ko commander in chief ihame ryo kuzigama cyangwa ryo kwibikira. Urebye ku isi hose uzasanga kuzigama ari kimwe mu bintu by'ingenzi bituma ibihugu bitera imbere. Kwibuka kuzigama rero bikaba umuco, bikaba igikorwa kitagarukira mu ngabo gusa cyangwa mu gipolisi, ariko ubu kikaba kijya mu baturage. Harya umuturage arazigama ate? Arazigama iki? Atungwa n'imica n'ikizi? Ukuri no gushinyagura kuvuga ngo abaturage bazigame, ahubwo wenda wabwira mu gatsiko banyu bazigama nyine, ukabatoza kuzigama ibyo babibye. Ariko si umuturage yabakubwira ati nabuze ya mituelle de sante, nabuze ay'umutekano cyangwa y'irondo, nabuze y'ibishingwe, nabuze yo gukora imihanda, nabuze umusanzu wa FPR, nabuze umusanzu inuyu. Warangiza kuvuga ngo urabica kuzigama, barazigama iki se? Petero Rusagara rero wavuze ibintu byinshi, ndakeka iyi presentation yawe irasobanutse, nta n'ibibazo mfite nakubaza. Ahubwo abankurikiye aha ngaha kuri chat batubwira icyo batekereza, niba ari ibibazo bifuza ko twagarukaho. Ahubwo umuntu arabaza ati aka ni agatonya ngo utweretse, ukoresheje ukuntu kino gihugu kidadiye, ukuntu agatsiko kigarura imitungo y'Abanyarwanda, ukuntu agatsiko kiba gakesha Abanyarwanda. Ubundi no muri revolusiyo, abantu bakora revolusiyo bagomba kuba bafite bafite n'aho bahera, bagomba kuba bafite ubuzima, bagomba kuba bafite imbaraga gutekereza. Buriya nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. None se domene ni iyihe twavuga umunyarwanda arimo yakwisangamo akavuga ati ahangaha ndimo? Ubutunzi bwose buri mu biganza byabo, ubutunzi bwose muri iyi myaka buri mu biganza byabo. Ubu ntabwo twagarutse ku kintu cyo gutwara ubutaka bw'Abanyarwanda, bahingaga bakihaza mu biribwa. Abanyarwanda bafite inzara magingo, Abanyarwanda baragwingiye. Kagame arabaza ati ni gute tufite abana bagwingira, ni gute batagwingira se? Kuko umuturage hafite ubasha ku butaka bwe ngo ahinga igihingwa cyamuteza imbere cyangwa cyatuma kigaburira abana be agasagura amasoko. Ni gute rukora umuturage kwizigamira warasahuye byose? So revolution tuvuga cyangwa impinduramatwara twa tuvuga irakenewe ariko igomba no gutekerezwa na buri munyarwanda wese kugira ngo tube muri politike y'ubujura. Ariko ibintu rero kunyoka Kagame bigereho afite ababimufashamo naraye mbiganire na ambasaderi Mukankusi Charlotte wenda duteze amatwi ndamuramukije kuri mugoroba. Ibi bintu ntabwo byapfuye kuza parazari ni politike y'igihe kirekire, ni ya gahunda ya Crystal Ventures, ni ya gahunda Kagame atanga ubutaka bw'abanyarwanda akabuha abanyamahanga, ni ya gahunda yo kwesha abanyamahanga ukabaha nationalite cyangwa ukabakurira mu Rwanda kuza gushora imari mu Rwanda, byose ariko bipyinagaza abanyarwanda byari bitunze dapor bari bavanamo amafaranga atunga imiryango yabo bikarangira bigiye mu bigo nk'ibi ngibi. Ukomoje ku kibazo cya transport nk'uko wabivugaga, mubona abanyarwanda ukuntu barara ku mirongo muri Kigali babuze imodoka zibatwara. Bano bantu baranasuzugura abanyarwanda ku buryo bugera nabo bavuga bati niba imodoka zitabonetse mubihore barare ku mihanda, hari abantu bava ku mihanda ngo mu masaha 8 z'ijoro ntabwo barabe twandikira. Kubera iki? Imodoka ni izabo, barashinzwe hari imodoka mu muhanda bashatse kuva saa bashakiye abaturage kumwongera amamodoka mu dutware abanyarwanda bakaza ku mihanda ntacyo bibabwiye. So mutuye ibitekerezo aha ngaha mutubwire mubona bino bintu bizarangira bite agatsiko kikubiye byose. Umuntu ugiye mu gisirikare nanone nk'uko bivuze igisirikare ni icya Kagame, naho se mbona ejobundi Kabila ajya kuva ku butegetsi mwabonye amadokumenteri bagiye bamukoraho avuga ukuntu yihariye ubutunzi bwa Congo, ukuntu yibye amafaranga yose akira mu mabanki hanze y'igihugu, mwabonye za Radio France Nationale, mwabonye za RFI, France 24 zirimo kurama reportage amabanki menshi muri West Africa ukuntu yakoraga amatransfer y'amafaranga agenda asohoka mu gihugu. None se ko tuvuga Kabila na famiye ye twayibonye ama reportage, harya aba bazungu bakorera ama reportage ntabwo bazi ko biba mu Rwanda, ntabwo bazi ko aka gatsiko kano kwiba abanyarwanda kano kagiye ni metero sagara. Hari umuntu rero ubifashamo Kagame wa mugani, ntabwo Kagame bino rero bikora wenyine adafite abantu bamufashijemo kandi batari abanyarwanda. Hano mbonamo izindi mbaraga zitari n'iz'abanyarwanda ngiye niko mbitekereza. Ubwinshi bw'abanyamahanga zana baza mu gihugu kumufasha muri bino bintu ubwubwo twirengaje na bya bigo byinshi biyorwa n'abanyamahanga, abanyamahanga benshi azana mu Rwanda baba bakora iyo mishinga kugira ngo ibyo bigo wa mugani babihimbe babashe no kwiberamo ayo mafaranga. Twibanze no kuri aba bashumba, twibanze kuri aba bana, tuti ntabwo ari ibintu bizarangira neza, ariko natwe dukwiye kugira icyo dutekereza tuti muri ya smart way tuvuga abanyarwanda bakwiye kumenya bino bintu byose. Bashobora kuba banabizi bakicecekera wa mugani nkuko tujya tubivuga, ariko ni ikibazo nibaza nafite igitekerezo namwe mwatubwira metero sagara niba hari icyo wakongera aho ngaho mbere yuko tujya gukora abantu batwandikira cyangwa bafata ijambo muri sitidiyo mbere yuko iyi ngingo ivuze neza tumva nta kindi nayivugaho sof kumva icyo abantu batubwira. Ibi bintu Kagame ntabwo abikora wenyine, afite amaboko atuma bigeraho metero sagara.
Urakoze kuba muri kusereje. Icya mbere iwe ni umuntu yaba afite strategi z'ukuntu abikora, ariko ikintu cya mbere ni uko yashoboye abaturage z'imbunda, yashoboye kurageza abanyarwanda imbunda kandi ashobora no gukoropa abanyarwanda mu mutwe araboza arabarangiza. Kagame
iyo uvuga gukoropa iki cyo turagira tugari, iyo uvuga gukoropa Samedi kuko nkeka ko abanyarwanda atabakoropye ubwo bahisemo kujya kuri cya gitsure cy'impyisi cyangwa bihehe bahitamo kwicecekera
no ku brainwashing kuko hari abantu uzasanga bavugira ko perezida kuko ari icyubahiro cy'igihugu kuba perezida ari umuherwe, kubatunze indege, kubatunze ariya mamodoka y'akataraboneka, kuba akoresha n'amafaranga nk'ayo ngaho, ati wifuza ko perezida wacu amera ati ugasanga rero koko umuntu arabivuga ari mininga icyo rero ni ikintu kinini baba barashoboye kugeraho cyo kubrainwashing abantu bafite imyumvire nk'iyo ngiyo. Icya kabiri ni uko ubutegetsi bukoresha ubugome cyane cyane ariko gukoresha ubugome cyane ku buryo utinyutse kugira icyo avuga baramwica cyangwa bakamugirira nabi mu bundi buryo. Ibi rero abanyarwanda babibona bagahitamo gufunga umunwa ntibagire ikintu bavuga, Kagame we agakomeza agakora ibyo ngibyo. Ibyo abanyamahanga bamufashamo we njye ntekereza ko ari ukubaha ruswa gusa, kubaha ruswa kugira ngo izo nkunga zikomeze zize, abanyamahanga baze biga imishinga y'ibintu bigezweho nk'ibi bintu byo kurengera ibidukikije no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, imishinga bayige neza bashyira hariya, Kagame abahaye amafaranga no kugera ku bantu bafata ibyemezo mu kuyatanga, noneho nabo akavuga ati mufate icyo cyemezo mutware ayo mafaranga akajya muri icyo kintu watanga ruswa. Naho ku Banyarwanda nta munyarwanda wese wahaguruka akarwanya ibi Kagame, nta munyamahanga wajya kumwitambika imbere. Ariko icyo kintu yashoboye kukigeraho Kagame kubera icyo ngicyo, kubera ubugome bakoresha bategeka bwo kwica abantu no gujegesha abantu, abanyarwanda bashoboye guceceka. N'ibyo ngibyo nyine abandi bashoboye kuboza mu mutwe, ntabwo bashobora gutekereza neza nuko nguko biba biteye. Ntekereza ko nicyo kintu Kagame yakoresheje, kuko n'iyo nabirebye n'uyu munsi ubona ko nubwo bakoresha ubugome bungana gutyo, ubona ko nubwo bameze ute ko ikintu cy'ubwoba kiba gihari, Kagame uzabona yikanga buri wese. Ubwo uzamva bagira gutya uwashoboye kumenya ayo manyanga yabo bagashaka kumwica. Ntabwo rero baba babicira ubusa,
bashaka kumwica cyangwa baramwica kuko waduhaye ikiganiro cyiza cya Mupende, uko Mupende yishwe twabiganiro kuri radiyo.
Ubwo rero nk'uko hari ubwo baba bafite, hari ubwo baba bafite ni abanyantege nke kuri iyo ngingo, kandi babona kuko ko bafite ibintu batagombye kuba bafite. Kwiba bariba barabirinda, babirindisha izo mbunda zabo, babirindisha ubugome bwabo, babirindisha n'izo ruswa batanga kugira ngo bikomeze. ariko n'ubundi bafitiye n'ubwoba abanyarwanda mu by'ukuri, ku isaha n'isaha bashobora kubatumbura. Rero mwabonye perezida Nyirabuntu wa Sri Lanka, abaturage bari iwe mu gikoni mu masafuriya barimo bareba ibyo kurya byahasigaye. So no kwa Kagame birashoboka. Ejo bundi Kagame yabibonye nka biriya nawe ahinda umushyitsi agira igitenge, nawe kuba abantu yabona kuri televiziyo aho yaba ari, nawe abantu bari iwe mu masafuriya yiwe barimo bashakamo ibyo kurya. Abanyarwanda uyu munsi barakenye, barakenye nubwo n'ahandi ibiciro ku isoko byiyongereye, ariko mu Rwanda ibiciro byiyongereye kandi ingamo ntabwo ziyongera rwose. Hari igihe rero inzara izabamara ubwoba, inzara ishobora kubamara ubwoba, Kagame akisanga ari mu kibazo. Rero ntidushyire imbere cyane ikintu cyo kuvuga ngo Kagame hari abantu babimufashamo, ahubwo ni ubwo buryo yubatse bwo kubikora gutyo abanyarwanda bashoboye kubijijukirwa neza bakabisobanukirwa neza, buriya bashobora kugira icyo bakora kandi cyamugambuza, bashoboye icyo bakora kandi Kagame bamugambuza. Ndumva ari icyo
Maitre Rusagara, ibyo uvuga ni ukuri, ariko kuvuga ngo abanyarwanda babisobanukirwa neza bamugamburuza, ugiye kumbwira yuko umunyarwanda adasobanukiwe iyi sisiteme imutsikamiye, imukenesheje, imusahura, imunyaga? Abanyarwanda barabizi je pense, ahubwo ikibazo avuga ngo babikoraho iki? Ko umuntu ushonje ntabwo wamubwira ngo uramubwira ko ashonje, ahubwo abazi ububi bw'iyo nzara, ahubwo ikibazo avuga ngo iyi nzara nayigiranye ahangaha turimo turagenda turabyumvikana neza. Uri kuri byose
uvuga?
Ok, ndakumvise. Icyo
uvuga nicyo abanyarwanda barabizi, ariko ibi nabyo ntabwo ari ibintu byakorwa n'umunyarwanda umwe ntakubwira, kuko uko agatsiko kubatse hariya umwe arabikora bakamuroba bakakwita, arabikora ntagaruka, ushatse kuvuga ntagaruka, ari uvuze ku mutungo we barimo batwara babibona ibyakangondo ntagaruka, ntagaruka gutyo gutyo. Ibanga rero abanyarwanda batarahishukiye n'uguhagurutse ni icya mbere ni ukwandikira ntubane nacyo. Icya mbere na mbere abantu bakaba bakitaza bakacyitaza bagasigira Kagame iyo mari ye agasigara hirya wenyine n'abantu be bakagenda bagasuhuka bakajya gushaka ahandi baba. Ibyo ni ikintu gishoboka abanyarwanda bashobora kuba bakora. Kagame nawe sinzi ko kiriya gihugu yazakibamo wenyine n'abariya bantu ube mu gihe abanyarwanda baba bagiye bamubisa, kuko nta kaga n'akandi kose ko nahera mu Rwanda ntacyo bafite bahariye. Ikindi gihari gikomeye ni kijyanye abanyarwanda bashobora gukora ni icyo kuvuduka nyine. Barabibonye ukuntu abategetsi bavudukana nk'akorera bavudukanye bo muri Sri Lanka, rero muri Sri Lanka ko bahagurutse kuriya yaba ari umwe bahagurutse bari kuba bamuriye kare, kuko ntabwo bahagurutse ari umwe bahagurutse ari benshi bagira icyo bakora.
Aho mbafite n'ubutumwa kuko hano kuri WhatsApp wari wanditse ati kundi yo Rusagara atanze ubutumwa ku ngabo z'igihugu aho muri za Sri Lanka hariya tubona muri Burkina Faso muri za Mali hose tubona ibimaze iminsi bibaza kudete cyangwa abaturage bahaguruka baba bafite amashyaka ya opposition abavugira societe civile meme bakagira n'umwe mu ngabo z'igihugu zemera kujya ku ruhande rw'abaturage RDF ijana ku ijana tuzi neza yuko bari inyuma Kagame n'ubwo taziri mu mitima yabo, mu mitima barashize ntabwo bari abasirikare bose bari kumwe na Kagame. Bakeneye gusa icyo kintu cy'ubutwari cyo kumva yuko akagahinda abanyarwanda barimo uyu mubabaro Kagame ateye abanyarwanda, dukeneye abantu b'intwari bahaguruka bakagira ikintu bakora kugira ngo bajye babara ubumwe kuri umwe ntibihagije. Ushize aravuze uti nibadufashe hagire n'umwesha Kagame, niba atagira icyo akora niba namumwesha. Abanyarwanda rero no kunywesha umuntu niba uvuze ngo ntabwo nakoresha force no kunywesha umuntu byarananiranye, kandi rero bakora imiti yabohora muri laboratori kwa Munyuza habuze n'umunywesha wa Mugani, ni rero bivuze kuri radiyo ati nibadufashe banamunywesha. Sinzi niba wumva ikibazo cyanjye neza.
Icyo cyo Jacob ndacyumva ku buryo nari bavuga kandi nari nanakomeza imiterere yo mu Rwanda iratandukanye biriya bene gihugu bafite biratandukanye, nk'uko bivuga koko hari aho ugira ugasanga abapolisi bahantu barajijutse barasobanukiwe abasirikare ni uko nguko. Mu Rwanda naho nahamya ko 90% byibura ngereranyije nibo ni imbabare bari abo bantu bimwe bose bambaye izo nyenyeri ku bitugu abatindi abakenye harakenye barakeneshejwe abarimo b'abahanga bigijwe inyuma ntabwo babareba bakazamura abandi badashobora, ariko ntabwo baragera ku rwego rwo kuba bajya mu ruhande rw'abaturage.
Aho ngaho rwose ntabwo nemeranywa nawe kumbwira ngo ntabwo baragera ku rwego rwo kujya ku ruhande rw'abaturage, ni icyo kintu batarabona n'icyo bategereje
mu rwego rw'imyumvire.
Reka twinjire mu ngaho rero tudevelope iyo myumvire kumbwira ngo aba afandi aba basirikare abenshi wenda kandi bamwe bamaze no kwiga harimo abana batoya bize campus bafite ama universite ama diplome ya universite bazi icyo bita imibereho y'umuturage, bazi icyo bita uburenganzira bwa muntu, bazi icyo bita equal right. Ugiye kumara ngo yajya ku rwego rw'imyumvire cyangwa tugomba kudevelope indi mindset muri aba bantu, kuko twari bivuga ngo ushize tuti abanyarwanda nta rukundo bafitanye, wenda reka mbivuge muri ubu buryo natwe ubwacu hano mu cyitwa opposition nta rukundo ruhati, kuko hari igihe uvuga ati biriya Rusagara arimo gukora iba ari njye wagombye kuba mbikora, cyangwa waba ugiye kugira kuri opportunity umuntu akagukurura gusubiza ima ati iyo opportunity utayintanga ejo ukanangirana. Iki kintu cy'ishyari mu banyarwanda kiganiro cya egoisme abanyarwanda kirimo muri politike nyarwanda kirimo mugabo z'igihugu z'u Rwanda kirimo abanyarwanda niyo mpamvu ubona yuko nta munyarwanda utaka mundi bamutabare bwana komereje rusagara tukaba twumvikana aho ngaho
None se ko kumusomata kabarebe yakubwiraga hari ukuri barabagungita bagashya ikarangira neza icyo nicyo cya mbere icya kabiri bajyamo abenshi barimo kujya mu gisirikare bajya mu gisirikare gushaka akazi kubera ko babona mishoni n'icyo akazi ntagahari rero njyewe uko mbyumva uko mbizi uko mbitekereza ni uko abasirikare bataragera bitewe na sisiteme yubatswe hariya ntabwo baragera ahantu ho kuba bajya ku ruhande rw'abaturage iyo myumvire ntabwo barayigira kandi biragoranye bitewe n'ukuntu hariya bimeze cyokora igihugu kiratandukana igihugu ku kindi uburyo bwakoreshejwe mu bindi bihugu bushobora kuba butakoreshwa mu Rwanda ariko nanone ntawavuga ko mu Rwanda habura ubundi buryo bukora igihugu cyatandukana ku kindi kuvuga ngo wenda tuvuge ngo ibyabaye mu Misiri ngo ari nabyo biba mu Rwanda wenda bishoboka kudashoboka ariko hari ibyashoboka none se nk'ibyo byo kumunywesha utekereza ko bidashoboka birashoboka kandi ntekereza ko hari ukuntu biba bimeze ntekereza ko ibyo ari byo byose mu Rwanda naho hari icyaba igisubizo reka kubirebera bavuga ko ibyabaye muri Sudani byabaye ko atari byo biwacu ahubwo abantu bige barebe ikintu gishobora kuba cyashoboka icyakorwa mu ibanga icyagerwa gite nabo bari hariya nabo baratwumva nabo ushize ahangaha nabo barareba nabo barageramiwe hari ikintu bashoboka
urakoze cyane Maître Rusagara ndacyari kuri wa butumwa bw'umuntu kuri WhatsApp kuko nibo bawandika nyine kuko ubushize nyine ati nakunze Rusagara ati nimukubite imbwa mu ibande mu kiraro ati ariko iki kintu cyamanze tuvuga ati abantu bari bakwiye gufasha abaturage kwigobotora ubutegetsi bubi nk'uyu bwa FPR ntabwo baragera kuri mindset kubyumva nyine ni ibintu bibabaje cyane wari ukomeje kuri aya magambo ya kabari twaraganiriye birambuye kuri radiyo itahuka ntabwo tuyagarukaho yavuga ati turabaformata ubwonko mugatekereza ibiribwa mugatekereza ibyo kurya ibyo wenda nabyumva ku bantu bo hasi cyane ariko abo hejuru nanone batekereza ikuzo ryabo aba bamurashyira batekereza ikuzo ryabo aba bafandi batekereza ikuzo ryabo kumva yuko ariko ikuzo ryawe ry'igihe gitoya ritari ry'igihe kirekire kizaramba ubu se wambwira ngo Tom Byabagamba ntabwo yakunze ikuzo rye General Rusagara ntabwo yakunze ikuzo rye nasiye kumbwira ko bya bintu bigenda biza buroburo batabibona cyangwa iyo Kagame mu nyangire bafite yo kwikiza umwe abandi bati ni wowe wagomeye ingoma ejo bakagera ku wundi nawe ugateza igihe bazakugereraho ibyo bintu ko batabibona mubyo bitekerezo kuri iyi ngingo niba ko ari imyumvire y'abanyarwanda itaragera ku aho babyumva kugira ngo bumve yuko bakwiye gufatanya n'abaturage kugira ngo bagere aho bakwigobotora ingoma y'agatsiko cyane cyane nk'abantu bo mu nzego z'umutekano aba basirikare bakuru ubushize navuze nti kudeta rwose bayikoze nubwo yamara umunsi umwe tukabona umusirikare mubi akayikora ariko era ya Kagame yabivuyeho nubwo wenda hajya usumbira igi cyangwa akajyodani munyuza Kagame akava tukamwibagirwa Kagame akaba amateka tugakurozinga chapter ya era ya Kagame tukaba tuti yavuye kuri itariki baramunywesheje bikarangira hakajya wundi nawe mubi tukadiringa nawe kuko burya niyo mpinduka iyeje igira hari abarisubaje gato bati afadhali avugeho nuko waza akaza ari mubi tuzakomeza tumurwanye ariko nanone kuvuga ngo imyo imyumvire ntagaragira aho bagomba kumurwanya ni ikintu numva ko tukwiye kurebera hamwe uko tukivana mu banyarwanda tugatangira gutekereza umusanzu wanjye wa buri munsi ni uwuhe kugira ngo dufashe abanyarwanda mu kwigobotora ino dictatorship y'agatsiko. Aha ndakeka nta bindi bibazo ndi kuma kubona turimo turagana ku musozo rero wenda twanasoza kuri iyi ngingo kuko yari presentation igaragaza ubujura bukorerwa mu Rwanda uko agatsiko katugize kandi turabizi cyane abanyarwanda n'abatangabuhamya. Komande Rusagara, usibye ibingibi tuvuze hari n'ibindi byinshi cyane kandi tuzabigarukaho. Nzi neza ko inama ya FPR izaterana muri weekend igiye kuza kuko abafatanyabikorwa bacu mu Rwanda babyifuje kandi tukaba dukoze uwo mukoro bagizemo uruhare tubashimire. Ariko baduhe n'andi harumbajije ati icengezamatwara ryakorwa nibyo kandi rirakorwa ariko icengezamatwara naryo rigira suivi kandi gucengezamatwara nabwo without action nanone ntacyo riba rimaze. Ndakeka ko abanyarwanda bari mobilize 100%. Abanyarwanda ikintu babuze abenshi baravuga ngo babuze imbarutso aba bantu bazirukanka kandi muzabibona wambwa ni ko barabivuze. Ariko ko abanyarwanda bazi ubatsikamiye baramuzi, kuba bazi ubarenganya baramuzi, kuba bazi ububibwe barabizi kuturusha. Ahubwo baravuga ngo abanyarwanda babuze imbarutso. Iyo mbarutso rero ndakeka atari imyumvire, ahubwo ituruka muri leadership yo mu gihugu ndani ngo tujye tubivuga rwose. Nemera ko revolution igomba gukorera mu gihugu ndani kuko abantu babivuga. Ariko baravuga bati habuze nyine iyo leadership ndani, abanyarwanda bariteguye. Ikibazo gusa ni igihe cy'uko haboneka abalideri abanyarwanda bakwibonamo ko bahari, presence y'abalideri mu gihugu ihari, kandi bakabasha kugira ubwisanzure kugira ngo n'abaturage batinyuke. Muri 90 nari maze guca Kenya ndabyibuka cyane cyane na rimwe amashyaka politiki atangira mu Rwanda, MDR itangira, imyigaragambyo ya mbere yabaye turayibuka muri Kigali twese. Amashuri yaragaze, amashuri aragarara, imyigaragambyo, ibintu biracika. Kubera iki? Abalideri bo muri opposition nka Faustin Twagiramungu na Nyirankwo Ntangarugero yari abakurusagiye imbere, abaturage baramukurikira. Ntibivuze ko hari abaturage batifuzaga impinduka kuva muri 74 na 5 ubwo ndavuga yari Habyarimana. Hari abantu tuvuga ati twifuza ko Habyarimana ava kuva muri 73 rwose, ntacyo bakora kudeta. Bamaze iyo myaka yose barabuze imbarutso igaragaza ko badashaka Habyarimana. Ariko imyigaragambyo ibaye bitabajya mu muhanda bagaragaza ko batamushaka. Habaye ikintu cyo gutinyura abaturage, haboneka umurugero bajya imbere, abaturage bamujya inyuma. Umunyarwanda ashaka impinduka kuko ikibazo gihari, ni ukuvuga ngo arabigenza ate? Ntashobora guhaguruka we ngo yiridinga ajye kuyisaba. Aravuga ati nkeneye abalideri babimfashamo. Tugomba gutangira gutekereza rero ibindi bintu bya motiva abanyarwanda ku buryo nabo bagerageza kugira ibikorwa byabo bakora. Otherwise biragoye kuko nta Ingabire Victoire n'urugero ni umuryango mu gihugu. Ingabire ntashaka gukora manifestation, ntashaka kwiyamagaza, ntashaka kubona uruhushya rwo kwigaragambya. Bernard Ntaganda ntashaka gukoresha manifestation, ntafite uturuza cyo kwigaragambya. Urumva hari gapi hagati y'abalideri bari mu gihugu n'abaturage. Bareba bari barafunze, bafungizwa ijisho. Uko bagurutse mu ngo zabo bagiye hanze, ijisho rya dema riba ribariho. Ntabwo inyagambura umuturage afite gukora inama n'umunyapolitike we. Mufate Victoire d'abord, nongere mugaruke. Abayoboke be bashimutwa buri munsi, baburi rwanjye buri munsi. Nta butabera, nta bucamanza. Arahamagara polisi na rimwe bati abantu bawe ntabwo tubazi. Birirwa turagura imirambo mu mashyamba. Iyo revolisiyo izashoboka itemetero Rusagara, nongere mugarukeho mbere ko dusoza, kuko ni ikintu gikomeye cyane. Dore no kubyohereyeho tuvuga ibimenyetso birahari, impamvu iyo kora revolisiyo irigaragaza, ahubwo ikibazo ni feasibility y'iyo revolisiyo uko yakorwa n'uwayiridinga n'uko byakorwa. Inzego z'umutekano zari zikwiye gufasha abaturage nizo zibarasa buri munsi. Polisi niyo ibarasa buri munsi. Ribe inzego z'ubugenzacyaha nizo zibakorera amadosiye buri munsi. Umuturage akeneye abandi bantu bava ku rundi ruhande kugira ngo nawe bajye ku ruhande rwe babashe gukorera hamwe n'izi nzego zo tubona. Ariko biragoye nk'uko tubivuga. Ijambo riryanye komunite.
Komunite urakoze, turi muri struggle. Turi muri struggle, ntabwo ari ibintu birangira mu ijoro rimwe cyangwa mu gitondo. Turakomeza tugastrugglinga. Ntabwo ushobora kumbwira ko uyu munsi Ingabire Victoire adafite ikibazo ateye Kagame. iki kibazo ateye Kagame bitinde bitebuke hari ikiguro kuzabaho ikosa ni uguhagarika struggle naho ubundi tugomba gustruggleinga aka na aka umuntu uzatubwira ko ibyo tuvuga kuri Kagame ko atari byo ibyo tugereza gukora ngo atari byo ko turi inkubaganyi icyo gihe yabyumvikana ariko niba dufite impamvu yo guharanira ibyo turimo duharanira tuzakomeza kugeza igihe igezweho reka ngure mu rugero rwose none se nk'aba bantu dukorana nabo bari mu gihugu uyu munsi bashobora kuduha ibintu bitandukanye birimo n'izindi tuba tudashobora gutangaza baba baduhaye mubikundire mubwira izaba Kagame yatumije tuzaba tuyirimo natwe ntacyo azaba avuga tuzaba tudakurikirana bitewe n'ibyo kuvuga ngo tubayitegereza kumva ibyatangajwe nyuma byavuye aho ngaho ari ho tuzaba turi uyu munsi no struggle ibiri kuri urwo rwego rwayo ariko ejo bundi uko iminsi igenda ikira turi mu kibuga turakina nawe tuba struggleinga ni ngombwa ko icyo duharanira tugomba gushyiraho ikibi struggle ni ukuyihagarika ikibi ni abandi batari muri struggle kutatugana kugira ngo dukomeze dukore ariko inzira turimo niyo ahubwo abandi ntibazaziteye ingabo mu bitugu kugiye kugenda kwa Kagame ni ihame zagenda uko byagenda uko ariko kose ahubwo dushyireho akato uko bishoboka ibibera mu Rwanda tureke no gushaka gukopera ahandi uko ahandi byagenda dushobora kugira icyo tuhiga ariko twinge ka yacu y'ibyo turimo duhangana ibyo rero ni ngombwa turi muri soko ari tugomba gukomeza kandi icyo tugamije kugeraho tuzaruka tukigezeho ntabwo ari twe ba mbere nta nubwo ari natwe ba nyuma tushingenzi rero ni ugukomeza tugakomeza ibindi umusaruro wacu uzagaragara murakoze
komerede uri umunyamategeko hari byinshi nakakubaza hari abantu twavuze bita abafatanyacyaha babaho muri leta zose ndongera ngaruke kuri sisiteme nk'iya Mobutu cyangwa Kabila nizo wenda nagerageje gukurikira za hafi mu byavuba mu butahunga yahunganye n'abantu batari bake bahunze igihugu bitewe n'uko muri dictatorship igihe yose hari abantu bamufashije gukomeza kuzira ubutegetsi abo bose byabigiramo ingaruka bamwe baranahunze jundi hose ndeba n'abana be ndetse na mama Bobila Dawa madamu wa Fachi Denise yarengiye kumusura iraba muri Maroc urumva barimo baranegosi ukuntu bagarura umurambo wa Mobutu muri Congo hari imishyikirano ubungubu ihari hagati ya famiye ya Mobutu na famiye ya Tshisekedi ibyo kurapatira umurambo wa Mobutu koza muri Congo n'ibindi ariko ubwo urumva imyaka ishize bahunze igihugu bajyanye nawe kuko hari ibibi byinshi bashinjwa ariko nanone inzego z'umutekano mu Rwanda nizo nongera kugaruka kuko buriya nta kintu gikomera ku isi nk'inzego z'umutekano zifata uruhare mu kuhungeta abenegihugu inzego z'umutekano nizo abenegihugu bashyiramo icyizere cyane nibyo twavugaga mu kiganiro cya nijoro aho umutekano ari 95% ariko zikarebera abanyarwanda baraswa bahungitwa bakenetwa bibwa hakabura n'umwe wagira icyo akora ubwo urumva umuturage yakora iki icyizere cyo kigomba guhoraho kandi ndemeranywa nawe sirongo kandi igomba gukomeza ibyo rwose ni ihame unyumve neza ariko tuvuge muri uru rurimi kugira ngo hagire n'ubumva kuba bumva barumva ahubwo akisiyo zabo ngewe izo mfiteho impungenge akisheni ni ikintu gitandukanye no kumva umusore hari umunsi tutabwira abanyarwanda ntibumva dutega amatwi buri munsi ariko se ubibwirwa n'umusaruro izo mbuto zigomba kwera abanyarwanda barababaye n'icyo rwose ko muri ahangaha tuva twumvikana rwose nk'uko abantu barimo kubyandika nga abanyarwanda barababaye barifuza action ibikorwa byo kubatabara n'umushaka guteza Kagame akazitwa n'indwara ejo kumva prostate iramwishe kanseri iramwishe ubwo tuzaserebureti ngo Kagame tumukuyeho cyangwa azaba agiye apfuye nibyo ariko ajyanywe no gushyiraho yaratuzonze azagenda byo byo icyo cyo kizagira byo ndemeranwa nawe ariko aba bantu nabafatanya bikorwa b'ingoma bagomba kubyemera bitewe na hacking amahacking yabo bafite bagomba kubyemera amateka azababaza akuzambwira ngo nayo ngengo nayo kungo yes wari kungoye nibyo ariko abantu bafite responsibility yo gutabara abanyarwanda include abari mu nzego z'umutekano komeza tuhagara rero dusoreza ahangaha mushimire umwanya muduhaye ariko ntabwo dushoje kuko nzireza kuza dufite amakuru muri weekendi areba n'ibyo tuza kumenya kandi dushimire n'abantu bari hano kuba tubanenga ntabwo ari uko tutabanga ntabwo ari uko tubanga pardon ni akababaro k'abanyarwanda ni akababaro k'abanyarwanda hari ikintu bari gukora hari ikintu bari bakwiye gukora rwose ibyo ni ibintu bikomeye cyane wasoza tugatandukana kuri uyu mugoroba ndakeka ibyo tuvuze bihagije kuri uyu mugoroba
urakoze kumurebe kandi ureba ko ingabo z'u rwanda zisa n'izirebera mu karengane gahari ibireba binakwereka ikibazo cy'u rwanda ko kinakomeye ubu wabimenya neza uba ufasite nk'umubanyi aho ubona nk'umuntu w'umubanyi ashobora kuba afite anyway irebere kuri generali nyamvumba nawe arumuna y'ukuntu babafunze ariko akaba atashobora kuba yagira icyo akora
ubu ntacyo yakora kuko yamaze kujya chini ya urinzi ariko hari periyode abandi babahungitaga we yumva ari muri comfort zone yumva ko bitazamugeraho n'aba bakazuna n'abandi barumva bitazabageraho ejo nibageraho tuzagaruka tubivuge kubera iki udakumira ikibi kitarakugeraho ufite ubushobozi aho ni ikibazo kiri metero usaga
sitoroko turimo niyo kugira ngo duhindure ibintu mu rwanda n'icyo gisirikare tugihindure kandi ngewe nkunda kuvuga ko n'aba bakazura nabo tuzabaribaretinga kuko na nyiramugi tuzamuribaretinga kuko igihugu kiyobowe na shitani hari abantu bose bari mu bibazo nta musirikare hari ushobora kumbwira ko ari muri kamfuti zone na wirirwa gasana ureya ureba uwo iruhande rwa kaga nawe abazi ku isaha n'isaha ikibi cyangwa rero mu rwanda mbese niyo mpamvu buri n'ibibazo byo mu rwanda nibyo nakubwira ngo bitandukanye n'iby'ahandi uburyo ibintu bishobora gukorwa mu rwanda biratandukanye n'iby'ahandi kubera uko sisiteme yawe imeze nta muntu n'umwe wumva ari muri komforo ntawe rwose ari n'akazuru warabizi uwariwe wese hariya nta n'umwe kagame atagirira nabi isaha iyo ari yo yose bavuze abatomu ko bakunze kuzabyara wapi ubu se nka tomu wabonye ngo yazizikije tomu yazize kuba ari uyu kuri shebuja kandi icyo yagombaga gukora kwari ukumurinda so ibintu rero bya hariya
dusagara hari ibintu bajya bavuga worora ingwe ukororera intare bwakeje ikakwica urayorora ukayiha inyama ukayiha udukwavu urayorora ariko fendefe birangira igufashe ku gakanu iyo ni imwe mu sinzi ukuntu nabyita twari dukwiye guca akenge nibyo ariko iyo igufashe ku gakanu warayoroye nka tomu byabagamba wirirwa gasana azayorora kugeza ryari kugeza amufatira ku gakanu n'uzamusimbura uzamufateho ugakanu kubera icyo batabona igisubizo igihe kitaragira aho niho ngiye tutumvikanira wenda niho tutarimo kumvikanira hano
niba ubona duhagarara hano tuba turi kwihaga hano kuza tukavuga tuti uyu muntu yanyweshwa ate ntutekereze ko bino bintu ari twe tuba tubitekereza gusa nese ko nkanjye ko nibereye muri amerika nikorera amakarito mutekereza ko njyewe mfite ibibazo nk'ibyo jenerali kazura afite hariya cyangwa uburyo bwa gasana aho ngaho ntibakoma ntibacira ntibamira isaha n'isaha bazi ko abakubita hasi reba madamu jenete mutekereza ko imyaka amaze ubukumi bwe bwose bwarangiriye mu bibazo reba n'imyaka agezemo nijigije ariko bikiri ibibazo bihora ryitwaje utekereza ko wenda we atavuga ati wagejeje 50 warayibonye ejo bundi imana imwongera indi myaka 20 imbere azaba ashaje cyane. Urumva atavuga ati
uravuga cyane kigira mu ngira
yes 60 umwongeyeho 20 yaba ageze muri 80 yaba ari umukecuru kuko urumva udatekereza akavuga ati wamaze imyaka 18 nigenga uyu generali wacu nguyu Kazura ukunda kwinsatira rwose umeze neza witembere ariko agiye adafite ubwoba manekozi muri bo barahari baramufunga imyaka ye iyo amaze kugeramo utekereza ko atavuga ati wamaze 10 gusa yo kwibohora Kagame ni ikibazo kuri buri wese ibi dutekereza by'abantu wamumwesha aba barabitekereza kuturusha narabitekereza kuturusha isahani isaha ushobora kubona hari ikintu cyabaye icyo kintu ukizi ibi biba bifite ukuntu bikorwa ndavuye na Jeannette iyi madamu Jeannette nawe ashobora guhita arangiza ibintu kandi intege wumve ko na Kagame nawe ibyo bintu abizi uze ko hari n'abagiye kugira ngo atuvuga ati Jeannette ntacyo mugaburira uzi ko ari ukubeshya ibintu byose rero Kagame nawe ahari ni nk'abamuriki imitego aratezwe nawe yirirwa yisimbuka nubwo hari abakocora nubwo hari abakindura ariko nawe hari imitego arimo zajya birimo azasoma nta kabuza bizagenda uko byakagenze nyine nawe arabitegereje ni ngombwa tu nta gucika intege nubwo gukomeza tugakora akazi.
Urakoze cyane Maître Rusagara ku nsanganyamatsiko nziza waduteguriye nshuti mukoteze amatwi radita ukamuduhe komantere zanyu kuri kino kiganiro kandi mabwira yuko kitarangiye ahubwo tuzakurikirana ibizavugirwa muri iyi nama nyine ubwo hari impamvu yatumye tukizana vuba na bwangu noneho tuzabigarukeho mu kiganiro cyacu mu biganiro byacu bitaha mbizera ko wenda kwa gatanu mu gihe ni iki hari ibyo wenda tuzagarukaho bitewe n'amakuru tusaba twabonye ariko nkaba ngushimiye kuri uyu muhate rwose no gukusanya amakuru no kwishyira hamwe dushimire by'umwihariko abari mu Rwanda bangize uruhare mu gutegura kino kiganiro kuduha amakuru dushimire n'abazaduha andi makuru no kuba tuvuga ibi ntabwo ari ukubagaya ahubwo ni ukugaragaza ko hari igikwiye gukorwa kugira ngo tuve muri uyu mutego wategatebe gatoki wo kwitana bamwana tuba tuti nde wabikora ninde wadutabara abanyarwanda rero ubwacu twese nta muntu ukwiye kwisuzugura waba umuturage w'umukene waba umuturage w'umukire waba umusirikare waba umupolisi waba umunyapolitike buri wese akwiye kumva ko ashobora kuba igitanga kugira ngo impinduka abanyarwanda twifuza igerweho komeje dusagara rero ijoro ryiza mwese mwadukurikiye namwe ijoro ryiza ko ngiye kuryama abarimo kubyuka umunsi mwiza ibiganiro byacu bizakomeza ejo mwese tuzaba bakunda kuri radita ukana ubutaha urakoze cyane komrade ijuru ryiza abandi mwese umunsi mwiza mwese turabakunda.
Thank you.